ucherufunani. Yeah, tjela mina ucherufunani. Ha, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Yeah, bengicela ukubuza ucherufunani. Ha, tjela mina ucherufunani. Yeah, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Bengicela ungitshele ucherufunani. Umnika uthando uyaligabha mawunganamali uyakwata ugrand umthola ngenhlanhla. Labantu bathanda idrama unokukwatela ukuthi imeseji ayivulwanga. Abazizwa kahle kwashona ilanga ngingalwanga. Maybe yimi inkinga abafithi or nginamanga. Usanokuthi akakwatanga kanti ufela ngaphakathi. Mani ku-argument umbona avundula amaphasi. Uthi umshango moya ngoba ufuna ukubanga irasi. Anga-understand akutshela ukuthi awumthandi. Umpholise nge-round sasavuka ajabulile. Umnikeze ne-card mawufuna ukubona abasizi. Intombazane kwada ngathi yona ayikazi cheese. Uzozitshela ukuthi uyi-one kanti ubhizi nabo siphiwe. Jets it's obvious, women are crazy. Omunye uzokuyela enyangeni akwasho isipheni. Ngicela ukubuza ucherufunani. Yeah, tjelani mina ucherufunani. Ha, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Yeah, bengicela ukubuza ucherufunani. Ha, tjelani mina ucherufunani. Yeah, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Sure. Mina nangisaba bafethu, ngithanda ukuringa ivara. Makakutshela ukuthi ucela ispace wazi sekunebhari. Kana ungabi isipha labo cherry bazokudlala. Thekela uzokujolela ama umbhaqo uyakhala. Angithi bonke bayafana yena ngidefend abafana. Mara bukela utatakho uzobona umaster wamanga. That's why singabamba amafoni wenu. Ugcwele istress ne-heart attack and siyazi i-style scene. Fletha namajida bese nizothi abangani benu. Ama-secret ayaphuma awalasi namanga wenu. Mara suthini? Ngesiphile ngaphandle kwenu. Ukuringa ivara sandinga empilweni zethu. No man is fagile stress sometimes. Some of you just been the best in us. No man is fagile stress sometimes. Some of you just been the best in us. Bengicela ukubuza ucherufunani. Yeah, tjelani mina ucherufunani. Ha, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Yeah, bengicela ukubuza ucherufunani. Ha, tjelani mina ucherufunani. Yeah, abanye bakufuna uthando, abanye bakufuna imali, kahle kahle ucherufunani. Ngicela ukubuza ucherufunani.